akute bendera y'ekibiina kya NRM okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga nate Yoweri Museveni Kaguta Tibuhaburwa afundikidde kakuyekewe mu bendo lya Nkole n'enkungaana zaakubye mu disitulikiti y'e Rubirizi n'ey'emitooma. Mu nkungaana zino Museveni asuubizza nti agenda kwongera okusembeza obuweereza obugasiramu abantu wamu n'okwongera okulaakulanya ebitundu ebyo ng'asinzidde ku kisaawe ky'ekyenza za playgrounds mu disitulikiti y'e Rubirizi n'anokolayo enguudo eziwerako disitulikiti gavumenti zeekoledde disitulikiti eyo. Museveni ategeezezza nti n'eddwaliro lya Rubirizi Health Center 4 eddwaliro ekkulu mu disitulikiti eyo agenda kulisuumusa lifuuke General Hospital n'okwongera okuyitimusa enguudo eziri mu bitundu ebyo.
So ate byo hamwe mwawulira kubire embazi bibiri emisingi y'ebyentaasya enguuto amasanyalazi n'ebindi n'amaizi kandi oruyo rubaju emisingi y'ebyentuura y'abantu amarwariro n'amashomero byona hamwe entunguuka niikiriza mwena niikiriza ngu ebiri mu rurimi rwaruguru hati rimwe bukabitarumu nk'amashanyarazi gatera gatazayo hati gariyo ikyo ni ikimanya abo kuba nafuno yanarubirizi ekeseri amashanyarazi tukagaye akasese twagaye ensaha.
Museveni era asabye ababaka ba paalamenti ya Uganda nti batandike ng'okutambuliza embalirira y'eggwanga ku manifesto y'ekibiina kya NRM kubanga kye kiri mu buyinza. Mu disitulikiti y'emitooma Museveni asinzidde mu kisaawe ky'ekirambi Ruhinda Market Grounds n'asuubiza nti agenda kukola enguudo okuli olwa Ishaka Kashensero wamu n'olwa Mitooma oluyitamu okutuuka e Rukungiri n'oluguudo lwa Buzibwera Nyakambu Rukungiri. Museveni ng'awerekeddwako mukyala we Janet Kataha Museveni ye mukyala we asabye abavubuka mu bitundu ebyo balwane nnyo okukuuma ebituukiddwako NRM.
Nimanyangu population ya Uganda hati ina baana bengi abaziibwa emyaka egya batakumanya kitulijire nk'ihanga kunga nkyo ndi kusiimira abakulu abali aha ngenda kusiima Honorable Deputy Speaker Tayebogu ngenda kumusiima omu maisho ganyu habw'okuba omudureezi akozire omulimu omuhango omunonga kugezaho okugarukanisa abantu aba NRM bonka